Silikithi sisithwili ngapha kwesiqithi yinqula niphethizeme le meko mele ndisithembe ndaziva ngiqala ubashutshu ndabanjwa sisifutufutu nomzimba sewumanzi tixi kusenjalo ndava ngoshixi ndandazela kweso siqithi kwathi umoya wesakhwithi ndava ndihwecwa ndothuka ndafaka inqula ndabusa o ndava umjita sekhusa igazi esifubeni livusa
akuthuba umjita le nto uyenza ngabom ebezama umthusa amagqirha le nginqi ayezama umsusa umxolele engenye mini uzosula
ngaba ngenzeni na
senenzile ndibonilena senenzile ndibonile amagqirha nenzisile umngani wam unqenqele senenzile ndibonile senenzile ndibonile
Everything was going well. Chini na kwenze ki flop. These streets is pendu gita full. A black man torture. Umthandazo kalovo kuba man pume konen. I thought it was a dream. Kumbula lo dina man, it was dark outside. Yeah, mpete otegeni. I couldn't hold myself to his face.
Time to bully latage. Kandi ndinga manja. Ndika elda den. Mbange no keksen. Ngani wa mungengu.
Chini yenze gile. Abandu menin banikili ndo yoteta. Life goes on. Kuka mzimba sala nkiziyo. Hezi mshungu azipeli. Undenzile ndibonile. Gama kwiha ndenzisile. Ako season buyi ngamva le meko kumele ndimele.
I gotta stay strong.
Gaba ngenzeni na
senenzile ndibonile.
Gaba ngenzeni na
senenzile ndibonile. Amagqirha nenzisile umngani wam unqenqele senenzile
ndibonile
senenzile ndibonile senenzile ndibonile amagqirha nenzisile umngani wam unqenqele senenzile
ndibonile
senenzile ndibonile senenzile
ndibonile
amagqirha nenzisile umngani wam unqenqele senenzile ndibonile
kabuhlungu enhliziyweni for unganam everything adide bekubomini ndiyenzele unganam
it was in the plan ubeke kateni wemnganam isibhaqe sendenzile umtsholo undenzisile bengiqhutywa yimpundulu ndazibhaqa ngicwele kazitshini usathane undisebenzisile
I'm sorry wemnganam that man was my enemy you shouldn't stood in front of him ngokimboti chane wena ngicela xala ebindawo ngasekhe bomini by the hope nikalamo yandive emathuneni ibindawo ngasekho umamakho ngumama izinto ndikhala kuzo ndingazenza nangokwam
ingasencela ukholo noxa ndingaziwa nambe ngenzi ngabongo kodwa ungena into yohlala nasebusuku kum ntsimulala
ndihamba ndithwa
Yamba endleleni nibona amapolisa eqitha ndiyoyika
ibingasondi papukoya